Saba.
DJ Saba.
Tuseme mchana, mapambazuko asubuhi, nikiwazaga na choka. Uko nyuma kila kitu, yani kinaonekana, hata kificha baibui, zigo kama linadondoka. Mara kafunga kanga kenda dukani kwa mange, kama ni muganga kashika ndumba jigange. Yani nikisanga mgusa wangu pane, madanga wanavyojipanga wa mdange.
Mbele ana mabawa, wana mabawa, Konde Boy.